hope you're all enjoying the concert, right? We can go through this together, and we're gonna make it. We love y'all. All right, let's have a good time. Ha ha! Malalama kisa penzi la nikoroga Wendo nganguzi Kulonipa matibabu na ule utamu kunoga Bidusi wa vimbe kiukweli kweli Vijiso vya uvisio na haya Wivu wa zonge wenye kenyele Wapicha nyeti kwa vijibaya hey! Bendera ya fata upepo Nilichotaka kisha timia Tunasubiri kuiona pepo Kwa vile jaka tutunukia Ex nenda salama Wasalimia vimara Mweza kona mpanyama Haichomi anaila Akin Thomas, akin shika mpole pole Aye, come on say it now, mpole pole Akinuna, akicheka mpole pole Mpole pole Akin Thomas, akin shika mpole pole Come on now say mpole pole Akinuna, akicheka Nisi kwako migande kama ruba Mbona kwangu poa poa Viwa kisi wawezi mana Watani pago ruba akili wataiboa Mtaka chovungu Sharti pina mkongo na chini kuinama Panya kizama kwa tundu Mloweshe na maji ya kitoka melowana Umenishinda ujuzi we kweli gwiji Umenipunga kiuno bila mkwiji Unanipa vinono ndizi na soseji Unanifuta chosi unanifariji Ex nenda salama Wasalini hawe mada Mwenza kona mpanyama Haichomi anaila Akin Thomas, akin shika Mpole pole Akinuna kicheka Mpole pole Akin Thomas, akin shika Mpole pole Akinuna kicheka Tena, in case you don't know, he strikes like Maradona. Oh, oh, oh. Ex nenda salama, wasalimia vimada. Mwenzako na mpanyama, haichomi anaila. Akin Thomas, akin shika. Mpole pole, akinuna kicheka. Mpole pole, akin Thomas, akin shika. Stay safe, my people.